nyumirwa chakola bamubeta mu bwenzi bubayiribya naye byalema bambyafu byafubye aleka ekibi byalema yafiirwa ne muganda we lwa bwenzi kyokka afubyafubye aleka aleka eswiki zakuba malaya kolaba ayagala ompireka naye ali eruddawa ewaka okulya ennyumba mwasula abaana basoma nomukyala yandeka lwa mwenge omwo abaana tebasomye lwa mwenge nandibadde n'ennyumba embalala nga nagalwadde ge nnina lwa mwenge omwo naye nga nfubyefubye ndekendeke byalema buswiki bwafa bonna ebiziyiza byakubadda namusanze nemugamba yesu ayamba nansoza nasekabangola
abaana babano bwobwoyo ge basedde tuuti bano olukuŋamba okuva kuwalagi situpidi kuva kwaba tetunga tunwa ezo jirizamba ezabazungu empya ezibawaka asikeas m alo esuiiŋanjenja tagalira muli amaneeraku ekikumi nze ndirosi
obudde bwayite taa
jangu onyaku lusoloma
aleluya
jangu onyaku lusoloma
aleluya
jangu onyaku lusi munda onyaku lusi onyaku lusi yesu
anakuonya
yangu
anakuonya nyota Yesu anakuonya.